mpewo yokubera wo kusumululako empewo yokulungamizibwako jeninze nange nfuna obulamu empewo yokubeerawo empewo yokusumululako mizibako jeninze nange mfuna obulamu empewo yokubeerawo kumukama jetaga kubanga kyakulwanyisa dendi ery'obulamu bwange
tambulemos.